Yeah. Nikulji. Na Chris B. Okay. What's up, people? Dania Eastern Dream Record. Yeah. Maisha mdogo mdogo tunatamba. Yeah. Maisha mdogo mdogo tunatamba. Yeah. Maisha mdogo mdogo tunatamba. Yeah. Hatukati tama. Maisha mdogo mdogo tunatamba. Yeah. Maisha mdogo mdogo tunatamba. Yeah. Maisha mdogo mdogo tunatamba. Yeah. Hatukati tama. Yeah. Maisha tumetoka mbali, bali. Nani alijua atafika mali amefika. Kwa shida na raha tunavumilia. Napiga moyo konde, nisikonde. Maisha ni mlima na mabonde. Wakati wa kupanda ni mashida. Wakati wa kushuka ni kicheko. Mengi napitia ka changamoto. Nangangana kimaisha, maisha iwe bomba. Leo niko down, kesho niko juu. Leo niko nyuma, kesho niko mbele. Napiga 1-2, nibomoe shida zangu. Kuteseka ni lazima kwa kila binadamu. Yeah. Na kama kwa upole usanii ni kipaji. Chochote nitakufanya, penda tu kwanza na ukuwe tu tayari na kila kitu. Wengi watakupinga, wengi watakukera. Safari ni mrefu, naamini nitatoboa. Usanii na jamini, hatuko oga kando. Cool G na wakilisha hip hop na wakilisha. Yeah. Maisha mdogo mdogo tunatamba. Yeah. Maisha mdogo mdogo tunatamba. Yeah. Maisha mdogo mdogo tunatamba. Yeah. Hatukati tama. Maisha mdogo mdogo tunatamba. Yeah. Maisha mdogo mdogo tunatamba. Yeah. Maisha mdogo mdogo tunatamba. Yeah. Hatukati tama.
Why Nile? It's for flow. Have you know? And don't. When you call me black, Chris B. Expect me. Expect black. Expect Nile. Iki five fly, Kariba 9, from deep to red. Wengi mkisei ni blue, niku wangu ni patch. Edward alijaribu sana, na aliku explore. Mamishonari wapu sita, hatu niko kamutali. Niliku attack sana, ukasema mi wawusi. Lakini nilika mochi, kiti nikupe fish. Kono ule samaki, uli nilike zaidi. Kanchukua mtumo, siku kata kauli. Saimi mnomo, bado mi mwusi. Zaidi yako, weka mnaeli, mstari kari. Kamati Luther, I have a dream. Obama preso. Aqua black. Sinuana. So when you call me black, this beat. Expect me. Expect black. Expect Nile. Yeah. Nuwe ula nelpech. Have you duru? Duru do I. What's of ya? Niko five. Kwa ishu. Ho ho wewe. My fans high. Chris B.
Na Cool G, boy wa mtaa. Tunatamba pole pole tu. Mdogo mdogo. Okay. Maisha mdogo mdogo tunatamba. Yeah. Maisha mdogo mdogo tunatamba. Yeah. Maisha mdogo mdogo tunatamba. Yeah.
Hatukati tama.
Maisha mdogo mdogo tunatamba. Yeah. Maisha mdogo mdogo tunatamba. Yeah. Maisha mdogo mdogo tunatamba. Yeah.
Hatukati tama.
High to fly, fly. To fly, I fly. Fly, to fly, I fly so high. I do it so far. To fly, flow high. It's on my high. Ndia to sound. This is perfect from night. Si shine kwa star, niko ganga rikufeli ndio si kwai. Why ndio si kwai, patanga matanga ndio hao waingi sana. This B wanitakio high. No fine, shy away, fake fight, my fans high. Ma video ndio kibao, utali kiloga, ma city, matao, my fans high. Life tight, tuetai well, now come Nile fine. This B juu ya platform, mic, tuko fine, tuko hot. Oz of Jack, tuko fine.
Maisha mdogo mdogo tunatamba. Yeah.
Hatukati tama.